Jimmy X Double Sense.
Hello, Jay once again. Oh, oh.
Siku hizi sipo kazamani, makelele fujo mitani. Mundo kucheza na mani, kuwaimbisha majukwani. Wakiniona hai burudani, picha mbili tatu na mafansi. Aso nipenda ni nani, kata kiafu sewani. Watu shangwe, na vigelegele.
Watu shangwe, na vigelegele.
Watu shangwe, na vigelegele.
Watu shangwe, na vigelegele.
Superstar, teko mi superstar, Niki, pendeza, watu wanapatara, basi ni busy. Superstar, teko mi superstar, Niki, pendeza, watu wanapatara, basi ni busy.
Marafiki ni wengi sana, na mabebe ni wengi sana, na kolabu ni nyingi sana. Very soon nitapiga na bana. Kuna sasa wameacha mwanya, kila kona navyo wasakanya. Nasikika usiku mchana, napendwa mpangu mkubana. Oh Lord, sagodi asante kwa iki chako kikombe.
Kikombe,
lasi vinge kuwa kinyonge. Oh Lord, sagodi asante kwa iki chako kikombe.
Kikombe,
lasi vinge kuwa kinyonge. Oh Lord, watu shangwe. Watu shangwe, na vigelegele.
Watu shangwe, na vigelegele.
Watu shangwe, na vigelegele.
Watu shangwe, na vigelegele.
Superstar, teko mi superstar, Niki, pendeza, watu wanapatara, basi ni busy. Superstar, teko mi superstar, Niki, pendeza, watu wanapatara, basi ni busy.
Hai siku ize nani, siku ize nani.
Once again,
naitwa nani, naitwa nani.
Once again,
oya siku hizi nani, siku hizi nani.
Once again,
naitwa nani, naitwa nani.